FMTunes.com.
Omoyo wa mukama omuliro omulise mu bulamu bwange, otereze ebintu byange, onzize bujja. Oyo kyebizibu byange, oyo kyamabanja gonna, abasamwasamwa n'ebigambo byokye bikalire ku matama gaabwe. Ebisirani obyokye, emize mibi yojokye, oyake mu kkubo lyange likale onyweza magenda gange. Pulani z'omubi ozokye, n'ebimuwaga obyokye, abasalirizo kunnemesa, oyo kye bitabo byabwe. Kagwake kama muliro gusanusa n'ebikomo, gukutula n'ebijegere. Saba gwake ¡Gracias!